DutchInSafi.com.
Kitu naifanya kiutata na utata unafanya naonekane ni mbish. Wes kucheka, it's not funny, kisha chomo panga siumbish. Who can go harder like this? Who can do better than this? Ukisi siwezi kukimbiza jiji, who run this city than me? Wakisha uzea mlango na change kitasa, change kitasa. Nikisha usoma mchezo na change kurasa. Nye nendeni na cheni furam kiniacha. Bebe ni kila kitu mlicho nipa na cheni menashe kinasa. Wako jako drako wafo hata. Words play yangu insane. Live for pray for drink for dine for nata. Kila niki drop insane. Waka nyelekeza na njia wongo. Lakini ata spote. Tafta chako chamtu socha kwako. Hakuna jako explain. I went number one kila mtu alika. Nikimwona mtu na nguo kaya kwangu kamwe sito kuja kuivaa. Si watch your boy na upiga na punchline na upiga na butwa. Sisi soa hizo type, we fuck with you but from far. Kamila, Tesi, nishe funga kesi. Usuwaze kunifumania na kimodo na nasimia vibunga pesi. Kusu kupasi, fanyi uchumi, maniga be flying with jet. Ukiito ghetto, witu mwenye na mboge zingine nkesi. Tagi ubavu unapotona, washa yuwa tunataka pesa. Bila ya mbunda, wane tapua, hii kitu tuifanyi for fame. Hii kitu, tuifanyi for fame. Sio issue, wakipenda madem. Tagi ubavu unapotona, washa yuwa tunataka pesa. Bila ya mbunda, wane tapua, hii kitu tuifanyi for fame. Hii kitu, atuifanyi for fame. Hii kitu, hii kitu, atuifanyi for fame. Ili ni buke weka pesa mbele kama tai. Miuku mtani inaogopeka kama vile niko na chai. Kira rika linadata na mimi mzee katokse katai. Mziki na binu lilipe mapene kosa unidai na udai. Watangoja tu dondoke bando nene bado. Mchana na trend kwa peji ya mila dusiku kwa Sam Misago. Mini kwa towns mguima embe na nokoto toto wa beach. Sina cha kukiofia ni mungu sota bosi wako ni tish. Yoka chaka zito, vyanga chicharito. Accent Puerto Rico, na imbia billions despacito. Nemea bila mbolea na baru tu, I'm getting bigger and bigger. Mimi so mtu wa kumdefine to get yourself a four figure. Story nyingi na wanangu, ruha moja ya mtonyo. Hatu kuseme tunapigo bao na sindikizwa na msonyo. Brand yenyewe atayele weki kama inakuye na kitaa. Sifuri ni nyingi kwenye invoice, lazima ujifanye kichaa. Tagi ubavu unapotona, washa yuwa tunataka pesa. Bila ya bunda wane tapua, hii kitu atuifanyi for fame. Hii kitu atuifanyi for fame. Sio issue, wakipenda madame. Tagi ubavu unapotona, washa yuwa tunataka pesa. Bila ya bunda wane tapua, hii kitu atuifanyi for fame. Hii kitu atuifanyi for fame. Hii kitu, hii kitu atuifanyi for fame.